noma ubani oshadile uzokutshela ukuthi kuye kuvese ngazelelekile aveswa kwakhe enzinto bengayilindele esanhlobo ukuthi uzoyenza. Uyitshela ukuthi ubumazi umkhwena wakho kumbe unkosikazi wakho uvese ubone ngebhomu esiqhuma esikhaleni. Angiqale ngibingelele ngikwamukele futhi engosini efresh ngengusibalo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Manje kuhle lokho ngoba kwenza kube inhla bamxwele ukuba lolu hambo. Iqiniso ukuthi soze wamanzi umuntu gologoqo 100%. Ngisho ngathiwa usube semshadweni naye iminyaka ewu-50 nangaphezulu. Manje ake siyithathe leyo ndaba siyifake kithi ebudlaneni bethu noNkulunkulu. Nakuba sikulangazelela ukumazi, mkhulu usabalele kakhulu. Unamandla phezu kwamandla onke, useyindaweni zonke esikhathi sinye. Akanamngcele omvimbayo onjengathi esiphila phansi kwawo, okuyisikhathi nokunye. Futhi ukwenza kwakhe izinto ngokusimangalisayo kuhlale kukhulu ngaphezu kwawo wonke umuntu esimaziyo. Uma kokuthi ukuyifunda incwadi kaRuth kwiTestamente elidala, uzokwazi ukuthi waba ngumfelokazi esemncane kakhulu. Futhi naye uNaomi owayengumfelokazi okwathi engazi lutho, engazelele lutho sanhlobo, wavesa uNkulunkulu wanquma ukumbusisa esikhaleni. Ngakho sibona uRuth esebenza emasimini ngokungazelele nakho qhamu tushu. Sekuvela umnini nsimu, ake siyibheke le ndaba. Ruth 2 verse 4. Bheka, uBowazi wafika evele eBethlehem wathi kwabavunayo, uJehova makabe nani. Bathi kuye, uJehova makakubusise. Futhi uma kukuthi le ndaba uyazi kahle yonke, uzokhumbula ukuthi uRuth noBowazi bagcina beshada, zawushaya impela emini kwabha. Futhi uRuth engowezizwe okuyinto leyo yabidlule kakhulu. Simthola eseba ngomnye wesifazane kwabathathu ababalulwa olibeni lukaJesu kuMathewu 1. Inhloso yokuba ngikucobele le ndaba yingoba ngifuna ungamvali uNkulunkulu ebhokisini elincane, ungavumeli ongakulindela kuye ngawe kuzike kube into ephansi, kuzoba ukuthi nobudlane bakho naye bube ndovundovu. Ngokuba usemsebenzini wokumangaza ungalindele uze uthi hawu Nkosi, nalokho bengakwazi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotional fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla, igama olicofa linye lithi izwi elifresh.